Amahubo 21 verse 1. Jehova, inkosi yajabula ngamandla akho, iyethaba kangakanani ngensindiso yakho. Verse 2. Uyinikile njengokwenhliziyo yayo, nesicelo sezindebe zayo, awusinqabanga sela. Verse 3. Ngokuba wayihlangabeza ngeibusiso zokuhle, wafaka umqhele wegolide elihle ekhanda layo. Verse 3. Yacela ukuphila kuwo wayinika khona, insuku ezinde kuze kube phakade naphakade. Verse 5. Inkulu inkazimulo yayo ngenxa yensindiso yakho, udumo nobukhosi kubeka phezu kwayo. Verse 6. Ngokuba uyibeka ukuba ibe isibusiso kuze kube phakade, uyithozisa ngenjabulo ebusweni bakho. Verse 9. Ngokuba inkosi yethemba uJehova, nangenxa yesihawu sophezu konke asiyukuzanyazanyiswa. Verse 10. Isithelo sabo uyakusichitha emhlabeni, kanye nenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu. Verse 11. Ngoba behlosa okubi, baceba icebo, kepha bayahluleka. Verse 12. Ngokuba uyakubafulathelisa ngosinga lomtsalo wakho, uyakukhomba ebusweni babo. Verse 13. Mawuphakame Jehova emandleni akho, thina siyakuhlabelela sidumise amandla akho.